Sithande igama lengoma lithi siyakubonga apha wayelisini yakho ngqaphambili zibona FM nathi ethubeni ukuthembisela mphulaphula zibona FM nathi ke ngalo mzuzu sabe sincokola nalo indwendwe lethu sincokola malunga ne foot and mouth disease emnqabeni ngalo mzuzu nalo ke indwendwe lethu igama lakhe ngubhuti Yandisa Sithandathu phana ke suka phaka kula Department Animal Health and Technicians for the Cape Winelands District nalapho ke sakuncokola ke malunga nomba wesifo sechwane kwakunye nenyebe yethu. Mhlekazi masibulise sikwamkele enqubeni kunjani namhlanje?
Molweni bhuti. Ngiyabulela ndiyabulela kuyaphileka noku namhlanje. Ngethemba kuyaphileka nakuna kubaphulaphuli bakho.
Yikebo lami inkosi kakhulu. Ndiqinisekile umphulaphuli uyafuna ukuqonda kwaye ukwazi ukuba ngokufutshane nje kawusicacisele ukuba yintoni isifo sechwane nenyebe yethu kwaye kutheni kuyinxalabo enkulu kangaka kwimfuyo kumafama kunye noqoqosho lwentshona kuloni.
Isifo sechwane sasazi sisifo esibangelwa yintsholongwane. Le ntsholongwane ithi ke ngokuyichaphazele izilwanyana ezinempuphu, izilwanyana ezifana ngenkomo, igusha, kwakunye nebhokwe. Esi sifo ke siyiqhakambise ngendlela yokuba ifuthe laso linefuthe elibi kakhulu kuqoqosho. Loo nto ke ithi ibangele amafama aphulukane nezigidigidi zerandi. Ikwabangela abasebenzi basezifama baphele sebephulukana nemisebenzi. So sisifo esinefuthe elibi kakhulu kuqoqosho.
Ingaba ke zeziphi ezindawo zifumaneka kuzo esi sifo sochwane nenyebe yethu entshona koloni kwaye ngawaphi amanye amanyathelo angxamisekileyo athathiweyo lisebe ukusithintela?
Esi sifo sisiqaphele apha entshona koloni kwindawo kuthiwa kusirhuda kwifama ezikufitshane phaya. Ehoda kunyaka ophelileyo ngoNovemba. Siye ke saqinisekisa ukuba siyanqumamisa ukuhanjahanjiswa kwezilwanyana around leya area. Saqinisekisa ukuba leya area siyifaka under quarantine.
Mhlawumbi ke ngawaphi amanye amanyathelo olawulo angxamisekileyo akhoyo ukuthintela ukwanda kwaso esi sifo? Ndiqinisekile abantu abaninzi baye baxhalabe baye singanwenwa.
Esifo sasazi si amanye amanyathelo ethi siwathathe kukuqhobisa abantu ngoba sinenkolo enkulu ekuthini ukuba abafundi namafama kumele abe nolwazi olukhulu ngesifo. So sisiqhobise kwaye ukuba sibe baxelela okanye sibazise ngokubaluleka kokuhambisa izilwanyana ngendlela efanelekileyo.
Alright. Yintoni ekufuneka ke wena yenziwe ngamafama kunye nabanini bemfuyo ukuthobela izithintelo zokuhamba kunye nomthetho?
Andikuva kahle.
Ingaba yintoni ekufuneka yenziwe ngamafama kunye nabanini bemfuyo ukuthobela izithintelo zokuhamba kunye nalomthetho?
Amafama kunyanzelekile ukuba aqinisekise ukuba ayawulandela umthetho wemfuyo okanye wezifo zezilwanyana ngendlela yokuba xa ihambisa izilwanyana abe nako ukuqinisekisa uba zinazo impepho. Umzekelo, ukuba izilwanyana zakho zizawusuka umzekelo ekhaya elitsha zihambe ziye empekweni, kufunyanzelekile kube khona impepho eziqinisekisa impilo yezilwanyana ezichazayo ukuba ezi zilwanyana kule ndawo zisuka kuyo zisuka zingaguli kusini na.
Ndicinga umgqibo wombuzo wethu uba wokugqibela kuba ke ngowuphi owona myalezo obalulekileyo uluntu olufanele uba luyawuqonda kule veki malunga nokuphelisa isifo sochwane kwakunye nenyebethu?
Singathandi ukuba uluntu lusilenkani nathi kakhulu kule ngxaki yesifo ngendlela yokuba xa behambisa izilwanyana bangahambisi izilwanyana ngendlela mnyama, babe nako ukuqhagamshelana nathi magosa ezolimo xa beza kufuna ukuhambisa izilwanyana kwaye bazame ukuba bachothise nasekuthengeni izilwanyana ngoba esi sifo sithi sinyenye ngokuba abantu bahambise izilwanyana bathenge izilwanyana ngendlela mnyama.
Alright, ndicinga nje amazwi akho ogqibela ke mhlekazi before sikukhulule enkqubeni.
siyacela kumafama okanye abantu abanemfuyo ukuba bayaqaphela izilwanyana zabo ziyagula okanye baqaphela indlela abangayiqhelanga imvekelo into ezifana noba izilwanyana zibuze izincwe izilwanyana zibe nezilonda emlonyeni okanye zibe nezilonda emanqinini mabazame uqhakamishelana nesebe lethu siyakwazi ukuba ngakwazi ukuya kwiwebhusayithi yethu www.elsenberg.com kulabo bazakwazi ukufumana inombolo abanokuzifowunela ukuze bakwazi ukuncedakala sikwazi ukuyilandeleleka and bazame ukuqinisekisa kwakhona ukuba izilwanyana zabo azihambahambi and kwaye xa zizohamba izilwanyana bayakwazi ukuqhagamishelana nathi babuze kuthi i-information
all right inkosi kakhulu ke tata ngisabulela kakhulu ngexesha lakho bulela inkosi kakhulu ke tata lowo besincokola naye ngumr Yandisa Sithandathu osuka phaa kwi-Department of Health, Animal Health Technicians for the Cape Winelands phulaphula ezibola FM bafuna inkcukacha ezithefetsha for the latest updates and official guidance visit www.elsenberg.com and report any suspected cases to your nearest state veterinarian biosecurity is a shared responsibility so phulaphula ke inkqubo yakho ucela ingoma ndikudlalele sibambe ngasezibini phaa kumr Sithandathu noteo boleka ke imizuzwana pha ixesheli lakho basawuncokola ke malunga nesifo sechwane kwakunye nenyebethu masive le VN ithi naphindele kuzo ingoma zakho mphulaphule
Sandlwane se radio cela ngikhangelele ushongwe